Apa pala leza pala moneka ibuki sheni kozambia o Yesu aleni pasta banda papa Ivano agi tupusu sheni komweleza kubulwele wa corona tupusu sheni komweleza kubulwele wa corona abantu bale fwange nkoko tupusu sheni ko abantu bale fwange na matupusu sheni ko yawe
tupusu sheni komweleza
Social distancing. To some, the Kuminwe, to Lake kata pakanwa tule isala pakana na ngutulenda mwana bakwalesa ven mwama politician ten tubombele pamo even abantu ichishinka ubulwele tabule sala iyo nga abantu nga banfwa mailo mukateke nshi mwaba nensu nendalama na wakanyo kwikata kuminwe ten tubomfi endalama echa palama eate omane MTN money ama mobile app sene pusene ten tubike endalama mabank na ngula zanako ayaya mbaya apusana ten tubika lemma yanda mwana bakwalesa tuila enda enda nangu tulepi tamu ni ifi le sala tuwasuka amen.
This is the Activist Production.
Remember where you come from. Zambian Music Plumbers.co.